alina omukisa buli atya Mukama atambulira mu makubo ge
Kita Katonda wange
kubanga onoolya emirimu gy'emikono gyo oliba wa mukisa era oliraba ebirungi
ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
Kita Katonda wange
ninanwanira atalina kiso kyatya Singa manye
Katonda wange
is my defender we waba numba kwempita
Katonda wange
Mungu pamani ayi Katonda oh tunolutalo lwindi mukwetaga okumpanirira Mukama sitani akute kanisa ajiyo yayuya oh bali mu masoke bafuka mide Bakuba maviva kwera bide ebirozo bibali kubukaka buka obutali na faida ya de abamuje bacho bugaga wabuza busana ye senjakala bubo ayi Katonda sitani tanje kufuka miza obugaga bwe bwabyoya otoka ngabisanja ayagala balwana asanyuka waliwo bayomba Chimba perezo mukatonda wango omukuru yeye katwanira Ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo
obuyinike Katonda wange
ninanwanira atalina kiso kyatya Ononkola kinga ndina singa manye
Katonda wange
is my defender we waba numba kwempita Jagala nkusinze nga Go watonda, go wabumba Mama wanganga kambenga Tibuli chimochi singa Uli Katonda munene newe wataba mmere Iba mulamu bwe wagamba Ugalulirani kati Ngomulamu na buwayo chali Nsinzo munanti Kuwane mesa kwempita dadi Teri mulala gwendi wabyange yena Oyo yamanya byenkola Yampa yankunganyiza obugagga Obutalina buyinike Sitani mulimba Ebibi ebiri mu katemba Omutima gwe gwa kyuma Alabika talina magumba Sinzo mu Katonda wange ali mukuru Talimba Mukama wange byonna bisinga Ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
Kita Katonda wange
ninanwanira atalina kiso kyatya Ononkola kinga ndina singa manye
Katonda Katonda wange
is my defender we waba numba kwempita
Kita Katonda wange
Mukama Katonda kwebaza Okununulanga Nikusinza nememe yange yona Obutawera mu Na wayo moyo gwange siri kusula Omutima n'omubiri gwange biri kusinzanga Nkoze sacho ya galatata siri kutengua Nasika za kwesika kwe Mukama Atacha kujuru kukaba andeta kama tanta Bacha kusanuka Bachi manye chikori ingalwazi Nusa wala kusiri tuka mkama Musingo ruso zisayuni oh, 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 oh. Ya manye wendiba
Ya manye wendiba
Uyo Katonda taleka bana bekulia butanga Sababu lichange na lungamya
Ya manye wendiba
Ya nteke kerabie nkola runda
Ya teke kabie nkola
Katondo mula muatare kabana bekusana oh, oh.
Ya manye wendiba
Ya manye wendiba
Ya manye wendiba
Uyo katonda atare kabana bekulia butanga
Ya teke kabie nkola
Weka kwensaba bulichange na lungamya
Ya manye wendiba
Ya teke kerabie nkola
Ya teke kabie nkola
kusana wo.